alive kuba mwana. Gwe, level Jenny. Come here, tell me. Are these pigs or lions? Aha, dada, kobe mbwe, don't be di, eh, call him. Muse, are these pigs or lions?
Zombies.
Yeah. Mbizisani. Mbuzi, zine mbizisani. Mbizisani, ezitubu zemire, mbizisani. Oba ya kula zaji, ngatari na bikuta ya kula zaji. Mbizi ya leta zaji, ngatari na sengenge ya kula zaji. Mbuza, mbizi zani. Muzei, mbizi zani. Nanye ni mbizi yani,
I don't understand, but
ogami mbizi?
Okay, kanonyeleze nanye ni mbizi.
Mbizi zani yalete mbizi mukibuga yani. Zine mbizi tezitya bajeno. Olaba ziri abasajenti mulwatu sina mu silent.
Wabula Uganda tuline mbizi.
Mbizi ziri sharp, zimanyi nokuduka zo ziri sharp. Zimanyi nokwekweka. Mbizi ziri na nebunduki.
Wabula zine mbizi. Nanyini mbizi wabula wataba mgeze mbizi zimusingo mgeze.
Mbizi zani. Kanzile mungu uze bulonji. Mze wagambia chichi mbizi ngo. Buzibu bwa mbizi. Chitu wolo mia mchibuka mbizi. Buzibu bwa mbizi. Na yewa mbizi. Buzibu bwa mbizi. Mchibuke mbizi. Tetumanyi yalete mbizi. Na ye bwe mkwata kafude wabla. Mbizi zani. Mbuzi mbizi zani. Muzire mbizi zani. Temlina answer. Zeni mbuzani. Mbizi zani. Mbizi zani. Yalete mbizi kuchibuga yani. Answer mina bwe mbate mina answer. Then lie down. Mbizi zani. Mbizi zani, I'm tired. No one has an answer. Goodbye.